it's your boy, but a surprise. And it was but proud. Praise the Lord. Katiende mugomo oroko kiriza kweni na moye. Ndimulamu rakuba inechisa. Naye nkoze ebikyamu bingi, nga nnoonya kimu nsimbi, nga simanyi nti wotamwekwasa omutonzi. Tewabaawo mwekwase ye Mukama, ebiganye yabimala. Asumulula ebikusibye, kitafa balabe babalaba. Mwekwase ye Mukama, ebiganye yabimala. Asumulula ebikusibye, kitafe. Ng'olemereddwa, ng'emmere ekutulugunya. Lwakira omukono gwe, omusaba ajja kuwuliriza. Yewayo kurafe na komererwa atutase kati manya.